atesige mukama alizikirira talida waje wangija mukama ewembijukira mukama waje wangija mukama ewembijukira mukama obulumi bwe nayita mu ngakula tibyalirangu oyo ye mukama wange yanzijayeyo mu buzibu nambulisa gye ndaga nateekako n'omukisa mukama yekwe yanonda gye bali basula mukama yegwe yateka mukitangala nze nalimbuze wanzigulirawo oluki ne ndaba omukisa wagwisa mujajja wange bamuyambererawo nga mukama ng'oli nange ekisa kye wanteekako bwentyo nze nakula waje wanzija mukama kwe wayagala mbelewo nanti nkola emirimu kyo mukama oli kijjukiro kyaffe abonoonyi toyinza kutuleka abantu abalala bwe batuleka mukama uli era uli toyinza tuleka akubererawo ebintu byensi ene twemazamu weyabitonda ate gwe buyogera n'ebitonde byonna nga bivunama kugamba olw'ekisa ekyo kyolina waje wanzija mukama wenjukira makaba kwe wagamba azitoeredwa nkyo gye ndi abaana bato mubaleke bankya gye ndi kiri mukama bwesigwa bwange buli mu kweweka teri adaali mutwala kwe singira balala waje wanzija mukama ewembijukira mukama waje wanzija mukama